makakuba mukwano nawe sikwae no ebyalukia biba byaluvanyuma awo manyira kwagala simbalabye magije kikeo ngayakala omuntu lwakubalukia omukwano kuye kya busubuzi ayagala omuntu kumumalira bizibu bye nayo wange gwennira maya ukakwabo kamwebase
mama webale okunjagalira mwavu wange kamwebase kwe bameka olabeyo ngalo zibu zetaseka nawe oh naye mpogenda nambeera mama notetekanya ekibaawo kwe kyekimala kulayirira nange sirikuleka
nali mmanyi nti olinjabulira kuwafu wembaddeko naye mama nokuma nange nomumyale tukola sikulabye ennaku obonyebonye ekimala mama nokuma nange nomumyale tukola sikulabye ennaku obonyebonye ekimala
webale okunjagalira mwavu wange kakwebase kwe bameka olabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe oh naye mpogenda nambeera mama notetekanya ekibaawo kwe kyekimala kulayirira nange sirikuleka
makakasatu kuka munange kimanye ekintu bwesikwa kyabula mu bantu obukumiikiriza nabwo bwabula mu bantu baagala alina nti omwavu bamenya nnyo naye maama nomumira maama tomuvuma mpwe munanga tanjireka mama tonyuma osana kusasula osana kwebaza webale
mama webale okunjagalira mwavu wange kakwebaze kwe bameka olabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe oh naye mpogenda nambeera mama no tetekanya ekibaawo kwe kyekimala kulayirira nange sirikuleka
kati nyabo weyoyese kyoyagala weeyire okunjagalira mwavu wampola banja kakati kusasula abantu besi bazibu bakuwa pokopoko kyolo kyawe naye maama noba nekuka nokuma mpaka kulyengedde nange kusuubiza nti tebansigule bansanga bisibe mami tebantwale kuba munno mukabi yaba munno ddala gwe munnange
wamma webale okunjagalira mwavu wange kakwebase kwe bameka olabeyo ngalo ezibu zetaseka nawe oh naye mpogenda nambeera mama notetekanya ekibaawo kwe kyekimala kulayirira nange sirikuleka
leka mbeere nawe beera nange
kulayirira nange sirikuleka.
bote bantwara.